Back to sender in Jesus' name. Amen. Now the quality can say Jenna, Jesus Christ is going to win. Amen.
Chukwu Lord of all the devil, make what I mean, Ribama. On the paper, I'm back to sender, back to sender.
Okome.
Love Lord of all the devil, on the bush on the Romaga.
On the bush on the Romaga.
Back to sender.
My job,
I dear, when I pop, the paragio kiss it.
Open,
I dear, when I tell you, I had the paragio kiss it.
You make me understand,
you have the parago to our
get the kiss it.
Give my parago to our when I'm up beyond the rap, what you could not begin.
Am I mobby?
When I'm up beyond the rap, what you could not be more.
You mobby, I'm
making a terrible mind.
Now you say,
the parago to our. Opurun jakine chere mamai.
Give man kine chere.
Opaya bukwana back to sender. Oya bukwana back to sender.
You gonna yeh back to sender.
Opaya bukwana back to sender. Back to sender.
You gotta go yeh back to sender.
Opaya bukwana back to sender. Oya bukwana back to sender. Opaya bukwana back to sender. Back to sender. Akajioba akakaraka.
Akajioba de purumala.
Akajioba de purumala.
Akajioba de narumo.
Akajioba de narumo.
Back to sender. Ufado kwenye na back to sender is bote bere. Ebu ufado sina aje bere kabo. Manachor mime konyo wuna mata. Na back to sender is bota kachu kutari ye kabo. Back to sender abu aje bere. Maro nye kenye nanko. Yanyi miye kabo. Ikonye jima. Kedi ki jama. Okwe ya kage jima nage. Oya u back to sender in Jesus name. Amen. Amen. Obia di na ukwon so chineke. Mwakwani gonye nsi mwa bia me honye nno chere. Kama asi ma onye obuna na echere mwa odi echicha. Ya me kwera e go si echere na ha Jesus Christ bo nne mwa. Amen. Oku chineke si nye onye jitu. Ka ga eji we tru ya. Obura so na ga eji nya hi di we tru mwa di ibe gi we tru gi. Kama ga eji si nya hi di we tru mwa di ibe gi. Goro go biri na ha Jesus Christ bo nne mwa. Amen. Oya u back to sender. Any bad thing where you dey think for your fellow human being will come back to you. If you dey think good for your fellow human being, good go follow you. If you dey think bad for your fellow human being, bad go come back to you. Now him be back to sender in Jesus' name. Amen. Come on, me tell you again. I know that I can see I'm one them. Onye abatobi. Kweku e na kama oge kwegi. Si aya de kwa lagi kisi chere na ha Jesus Christ for your mind. Amen. Oya back to sender. Now me na go in and see no gaga di na taran nama. Nanga na bamba bata hanye ni inwe disappointment ngwe ni ne. Yo ye na echere mu di echicha. Asi ya de kwara giki se echere na ha Jesus Christ ko nyanwa. Amen. Fire out back to sender.
Yo mo kwara back to sender. Mo de back to sender.
Oni magi.
Yo mo re back to sender.
Mo
we mo kwara back to sender.
Enwe back to sender.
Yo ye ji we tuwa. Ka ge ji tunyere.
Okwe nuru ya.
Iko ye ji we manuwa.
Kedi nki ji ama.
Ajo nuli de guru.
Very simple. I got that no need a good man.
Never
mind, John, never over. Yakan a good man. Oh, you got on the one who do
money. Oh, I got on getting my one. I
mean, Norea,
you got a tank getting John. Oh, I have a part about to send that. Oh, I have
a part about to send that. Oh, I have a part about to send that.
You go here back to send
that. Oh, I have a part about to send that.
Oh, I have a part about to send
that. Oruma, orunjo, ike mwetu uluwa uluge.
Aka chiyoba de burumala.
Aka nebuwa gaba aka chiyoba.
Aka chiyoba de narumo.
Oye keruwa niye dinime ya.
Aka chiyoba de burumala.
Chuku na borea, chuku ne mema.
Aka chiyoba de narumo.
Back to sender in Jesus' name. Ogwedi ofo, oya u back to sender. Onye anyofo, gedi uri echi chine chere onye abato bigi. See ya the quality kiss a chair on ya but don't begin I had Jesus Christ on your way. Amen. On your job, ask him back to send in Jesus' name. Amen. One now. onye ọbụla mmadụ ibe gị na-echere gị asị ya dịkwara onye ahụ ka o si echere gị n'aha Jizọs. Gị onye na-anọchiri nna ọganihu enemy of progress back to center in Jesus name. Amen. Ọkwa ịhụrụ ekpere make my enemy live long and see what I go be tomorrow. Mba na ekpere m bụ si adịkwara onye iro m dị ka o si echere m n'aha Jizọs. Amen. Okwu Chineke si suffer not the witch to live. Ọkwa ịhụrụ onye ọbụla na-echere gị echiche ọjọọ achọ ha ọganihu witch nye gị. Asị m gị si ya back to center in Jesus name. Amen. Ọkwa iji ekwu okwu si adịkwara gị ka isi echere m. Okwu Chineke sị gị hụ onye iro gị n'anya na-emekwu ihe ekpere mana ọ bụrụkwa ka onye iro gị ghara ịgọrọ mkpụrụ ọjọọ kụọrọ gị n'aha Jizọs. Akwụkwọ ndị Galatia isi nke isii amaokwu nke asaa ọ sị wọta ebe anyị ma nso e senshan hiri back to center in Jesus name. Onye na-achọ ọnwụ mmadụ ibe gị na-erughị eru back to center in Jesus name. Ọkwa na-imekọta ndị mmadụ ihe ofu mbọsi Chineke ọtọ nọ kịa gị back to center in Jesus name. Ọ bụrụ ihe tụrụ n'ọda lọtara gị gịnị ka ị na-ebere akwa back to center. Ọrụ onye ị chọrọ ime onye ọzọ laghachitere gị azụ agbagharịzi na achọ pastọ ga-ekpepụta gị pastọ jukwu onye a ibikwasara aka ịnapụta mgbe nwere ndị ochi enwe ndị ochi eji etọpụ ha ka o wee nwere onwe ya.
Kpachara anya gị maka aka Chineke dị n'arụ.
Gị ajọ mmadụ kpachara kwa anya gị.
Emetụkwana
m aka n'aha
Jizọs.
Ọkwa ị nụrụ ya.
Holy Ghost fire. If you touch my family, that will be back to
Holy Ghost fire.
If you touch my life, now Holy Ghost fire. If you turn my mind, body, now Holy Ghost fire.
Fire.
Hey, back to sender.
Fire.
Hey, back to sender.
Holy Ghost fire.
Yes, that is back to sender.
Yeah, you yes, kiss
that is back to sender. I do ya when I walk, oh yeah, the paragi o kiss ya cherem. Di waji ya when I think, oh yeah, the paragi o kiss ya cherem.
Onye agbata obi kedu ihe ị na-echere? Ọ bụrụ mma bụrụ njọ adịkwara gị ka isi echere nwaanyị amosu
nwaanyị
amosu back to send and Jesus name. Back to send and Jesus name. Onye bụ onye bụ onye.
Ọ bụrụ mma ka ị na-echere ma amaghị ya dịkwara gị otu ahụ. Ọkwa ya bụkwanụ back to sender.
Ọ ya bụ back to sender.
Ọ ya bụkwanụ back to sender. Ọkwa ya bụkwanụ back to sender. Back to sender. Ọkwa ya bụkwanụ back to sender. Ọ ya bụkwanụ back to sender. Ọkwa ya bụkwanụ back to sender. Back to sender. Aka Jehova na-eburu m agha.
Aka Jehova na-eburu m agha.
Ọ na-eburu m agha n'ezinụlọ m.
Aka Jehova na-eburu m agha.
Aka Chineke na-alụrụ m ọlụ.
Aka Jehova na-eburu m agha.
Back to sender in Jesus name. Amen. Kpachara anya gị gị aka na-akpọkọ ọbara back to sender in Jesus name.
Amen.
Gị onye na-achụgharị mmadụ ibe gị ka na-achụgharị anụ bi n'ọhịa back to sender in Jesus name.
Amen.
Ka m gwakwa gị ajọ olulu ahụ ị na-ekwuru mmadụ ibe gị ọkwa ị ga-adabu n'ime ya n'aha Jesus Christ bụ Onye nwe anyị.
Amen.
Ya mere nwanne m atụ n'egwu aka Jehova dị na-arụ gị mgbe niile. Onye ọbụla Chineke kpọrọ oku bụ onye o tere mmanụ. Ya mere emekọtakwa na-emekọ onye Chineke tere mmanụ aka. Achọrọ m ịgwa gị mmekọta mee a ga-enwe back to sender in Jesus name.
Amen.
Aka Jehova bụ aka back to sender. Aka na-ekpe ikpe ziri ezi. Aka na-enyeghachi onye ọbụla dị ka ọrụ ya si dị. Aka na-adịghị eri ngarị. Aka Jehova bụ aka ya dịkwara gị ka isi echere onye ọzọ. Back to sender in Jesus name.
Amen.
Aka Jehova aka kara aka. Nwanna enwere onye iji enwere ezinụlọ ike Chineke ha wee ghara ịga n'ihu asị ya dịkwara gị ka isi echere ndị a n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị.
Amen.
Ya dịkwara gị ka isi echere onye aha gị na-anọketere ebe unu na-azụ ahịa n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị.
Amen.
Onye na-echere gị aja echiche ebe ahụ na-alụ ọlụ asị ya dịkwara ya ka o si echere gị n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị.
Aka Jehova mara mma. aka Jehova karaka aka Jehova de naru dibo aka Jehova de naru
aka ani de sino
aka Jehova de naru mamo aka Jehova de mara zorezo
aka karaka
leben na lolo
leben na lolo
na zwaya aka Jehova
leben na zwaya
odo ya aka Jehova de brumana aka Jehova aka sirite
aka Jehova de naru
aka Jehova
aka back to center
aka Jehova de
I can't do it.